Maybe, maybe, maybe. Wanataka kuishi hii maisha yenye na live. Na fungwa macho kuona kitu wanaona kwa dreams. Na niko haso kila sana jua wanaona creep. Na niko nazo kiona pori utashindwa kubreathe. Kitu inakusho usirisk. Kitu inakusho usirisk. Kitu inakusho usirisk. Usirisk, usirisk.
Yeah, mzali nishone kisoma nda chief kila kitu na wish. Set my eyes on a diploma but later had to call it quits. Where there's a way but the will that we knew of was Smith. Na reality check, iki slap, I was rocked at the stage kama Chris. You had it easy, iki soto liko nomba dad pesa. Mini kiomba dad pesa, likuwa napandwa na blood pressure. Mambo ina fast in sheria, matas demanda likuwa charge kesha. Foundation ya mtoi wa Maria, na mtiacha kunanga cha love letters. Poverty si threat kwangu, honestly na dread scandals. I'm focusing, I can't fumble, geography na set angles. So if you see what I see, you will know why Shake were friendly na nyinyi. Wow. Only Lord to the grind, I swear, mina mboka nika pasta, Mackenzie na Dini. Yeah. Maybach imesundwa kwa lot, Makexi na skumwa na mboch. Right. Neighbors wana umwa na ro, Jumaine gate imefungwa na lock. There's no room for anybody who thought watavuna mali wajapanda mbegu.
Never.
And we expect more from you, man, na poche kubehave kaka iretu.
Maybe, maybe, maybe. Wanataka kuishi imaisha yenye na live. Na fungwa macho kuona kitu wanaona kwa dreams. Na niko haso kila sana jua wanaona creep. Na niko nazo kiona pori utashindwa kubreathe.
Kitu inakusho usirisk. Kitu inakusho usirisk. Kitu inakusho usirisk. Usirisk, usirisk. Yeah. Nairobi tulikujia mangondo. Background ikatu force tujitume. Fall asleep at your own risk. Kila sana doze off inabidi nijichune. Wake up before you piss your bed, cause that is the only dream ikona results instant. You only allowed to sleep till the age of 5, but after that you're no longer an infant. Ora tuliokotea boondocks. Ondupa lejivanjina boombox. Room 16 for the culture. Then spana kanipeleka kangundo. Before the legacy, I had a legacy before the first whip that I purchased from Big Bro. Me and Franco tulikuwa na big visions of blue ink, but we were never projected to get dough. Wana kuchoresha giza unamocholwa kidaga ina whiska. But mene kifeka sinu wezi bonga ndo my brother na whisper. Zako ni stories za jaba na bitch dance. Uchawi jotu na imada na kismat. Transform to my final form. Wana podi yam chance ni za baba ina distance. So who they call to put it in though?
Baba.
Shentezo bado lingo.
Baba.
Mafia so fracas I F up this game with a 9-inch mandingo.
Baba.
Mbati kwa bokinyo za LV.
Baba.
Chupa na display ya LG.
Baba.
Draw fabric equivalent to net worth. Salari na party wa my MP.
Baba.
Basquiat kichora wall of fame. Trust me I'm no boy. Though I'm paid, last year I'm Lichoma, that was lame. Kashi I'm Kenyona, no I'm changed. Garcia na bonga, what's he saying? Now I can't see I'm na nyonga. What's the game? Nani tafti ya makosa, it's all in vain. I'm a crafty ya mandonga, blows go brain. Mnaita ji CT scan, but you won't get a break until the beat is done. Koko mansion though, siezi di cheese lands. I lose and hold ni yaku risk ni scam.
Maybe, maybe,
maybe.
Wanataka kuishi imaisha yenye na live. Na fungwa macho kuona kitu wanaona kwa dreams. Na niko haso kila sana jua wanaona creep. Na niko nazo kiona pori utashindwa kubreathe.
Kitu inakusho usirisk. Kitu inakusho usirisk. Kitu inakusho usirisk. Usirisk, usirisk, usirisk.